Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damila to bogi janaga fan hala Mamadou Sama Sego jam nyali sakrabe heriwe. Ñalloma hertanama ñaw puri mbien yambina ma malido alal bari hande sapo jena juin 2024 sul hikka woni ben huntangul ben jawtagul jidjam keccelu jatti jikke huntangul hore sifa ngurdam ñawbe be furitingul golle taadi le serfuji laamu edi golnobe ko mun en golloobe seede garbe be dun ben kebondiral kinni diina gollude alal bari warornde sapo ben noga jegom juin woni ko ben humpitete jawabu kiti kanko ben jadinke mali alasan ag abdul aziz ag mohammed masour saria yopitima ma jukimo dingon sama ko waru amen hande kiki alal bari sapo jena juin 2024 bismillah sakrabe ko warata unya sapo e didon sukabe pindan e nyaw pewri se unya sapo e jeddo nyaben yimbe chawbe odo nyaw ben na ngondi sawrede le nokku kumnido kabar mudun ardibe santiri totti dido jotteji di fedde leedi mali habo nyaw pewri himbe yetti sanne gok wala ko ben le habo mudun ka be dum fotawade be hultiwide nyawbe na jukki na jugite laaji yogaji le mali buri fufu kabaru safariji di le odo alhali yambina albari hande sapo jena juin 2024 te ñalo mo hertanango ñaw pewri yalan be doro famu keddano hebene Ousmane Niali Boule do facitamo kanko Ali Cissé
le centre kumanido wadde imadraji fa haba ñaw jiyam o ko be tuugido mudum hitane hikkane ni won jawtaade jiyameji rawbel kamin be baynay tafum dum waram latat sababu newninde sawrugol yimbel be ñaw o warta yede mu en nam holitiri wiide professeur Aljuma Gindo kany woni ardo centre o
l'alternative
dabre kande humtinede hore yo dartude ko yaawi yalla ñaw be anambinde le heejo jokkintengu ewede ñande fu won nafa jeegol jiyam gilla suko yo keccel mi e yiwa suko fay goto pat yo suudu docteur tawe ewaka winde du to talki mudun carnet de santé
kanko professeur Gindo o holti wiide nyaw jiyam o na wawi santude Fatim nga o wiide centre mabbe do ka tiafaje buytoji na wala nyaw o tan woni ko be jogi dom
cette molecule c'est
de safare ananodire hydroxyurée min darane ke de safare yalla na sawrude mere mere e nyaw o woni e mubben de podde tan baye sultinde e nyaw jiyam woni e mubben
walde kumani do wadde imadraji fa haba do nyaw holiti kuyal mudum fewre imadraji ngadaadi bangal sawrudem nga wonko heddi wadede faham nom holitiri wede kanko almami kureishi o goto ende do walde
le maladir panositero
e nyaw ijam woni e mubben anakaane windade tiagal mudun jukina yewede ko buri hewdi fu santiri o an hokka safareji ka won safareji yogaaji won ton sini joomun an hasindini atawan wala le santiri o kinaya e wadun sella wadde mbim sawrugo gol daranaka le temedere fu temedere
ne pa a 100%
nyalomal adnar allah no keena do odo nyaw jambinama alal barnde le soodu kumanido wadde imadaji fa haba odo nyaw yeso kanan koobe kumanibe cellal fa yotto ardo en gollirde le lendi kanye e kuminiji di
sakaba do takla ngi do ko banga be am Facebook en X on Twitter kiddo golleji purti hande men ka ele taade fili nokuji kewdi leedi ndi men le bedor famu do ko war mun ke don hewni jarta mayga e do fasangal cc Ousmane Niali Boule
bande midna kura yotade surtout ministre am gollata le gollure bamako de ya wartale tatiji di alal bar bete hande kana newino sanne le on do nokumum noddirta cité administrative secrétaire général sud ministre kumani do yirwere rewbe suka fayoto galleji ka holiti wiide golle fudditi fa gasile nokumu en o ko certi on do nokku mairie commune tatoba district bamako do yimbel gollobe tombe kany en ka ko hewe mu en fu yottakli nokku o tafom dum won wakati num bettoto nokku oni yamde sa
les sud ministère amendo illa wattu witter horebe service ngaji di fu jottake do wala du fu mo waray min puditi golle du e do kuyam e courage wana himbe fu puditi golle yoga be ngara law tiagal julde atawam mi tampi ka ne de tiraka waran fuditinde golle
gotel mudu won ko tayka le gollir yogaji di ngala e jial lamu o un fu nok mom noddirta galerie medine na do bank mom noddirta ora bank horebe dido gollir di holiti wiide golle o ka seeda wondi fuddirde le nokkule mabbe de
bala banka men
le bank ngaji di jama ana heewi ko warata le o wattu min fo min puddici golle tidalla fu waday wattu 7:30 tay gollo be fu ngari mi do welti mi do huyde fuddirtinde golle yalla mi darano himbe golle no hore mudon ko hebata nyalama woni ko wurata do mudon nenam yettira kam fuddirtam golle mi den gondi e wadde bod amen fu nabude kabaruji de yeso
le wi be do yimbel be mi kaldi tanugol koyde fuddirtigol golle le nokkule mabbe de kayo saabi ko hewe yimbe golloɓe ido nokkule fu hoti wadude julde li galleji mu em li kreduji tu
alal bare waro de noko jigi ñewgo e jeegom jom woni ko men sur sare CPI am fam men humpitir do jogol men mo hertana kanko jadinki Mali Alhassan ak Abdul Aziz ak Mohamed ma o yopita ma ben o jukam yalan be do fam ko an ko men am se touré do fustango Alsisi
Landina noto sapo e jeti lewru juin hitan 2024 sarugo ngol bortama noga e jeegom lewru juin ngaro ndu kanko Alhassan cour pénal international yopiti tamo nadu jukatamo hono no holitiri sariyawol bamangol rom e le tobbere mudum chapan jeddi e nayoba on do nyaloma tewtobe fa kanko Alhassan o jukke hani holitinde dalil fu ko jogido mako yeso juge embe be ngada ko be mbawi du fu yalla be do juge embe ana jabana halaji mabbe di dukoy micintinde tan wiide kanko Alhassan o haifama wiide o wadi warangoji kanyo bonnude hakkeji bibe adama em le lamu tomboktu le lede amendi jugement mako o fuddi sappo e joyi lewru juillet hitan 2020 cedi be chapan joyi e didom woni ko waddi tewtobe fa kanko Alhassan o jukke jinganobe mobe celtobe noga e didom kanyum em du waddi yeso juge embe
bangal yambere idi layandi ima daraji kewdi ngada ma bamako do leked leedi ndi men asda ngaji dum takama ele nukuji kewdi ndan no bamako do sigu won ko keba heba bangal wurke dan fastan Ousmane Yal Bouli Alcissé
service urgence hôpital Gabriel Touré do nokkudo himbe kandaranede ko yaawi limti leede nyalaade julde ko buri kasaraaji chapande nay ngaddi neddo goto heddeke hen e barmbe hewbe e wi horebe ndu suudu doktora kasaraaji keway hikka fayato hitane 2023 ko yaata chapande jeegon ko wadi Aliou Traoré médecin anesthésiste et réanimateur CHI Gabriel Touré
on a reçu 54 admissions
himbe chapande joyom en nayon woni lennaabe suudu doktora onde debbe didom worbe sapo didom haa yimbe le chapantati e jeddo en woni barumbe do datidi e dumudu bamata mere yaare dubi nay didom ana hen pamobe joyi yaare dubi sappo e nay yimbe lan joyom ana hen pamobe dubi sappo e joyi yaare yeso chapantaton ana hen suka jokol mbaro dubi nogay kanyum dali adna sabe accident do lawo
jeune homme de 20 ans
neddo goto woni keddido e kasaraaji ko limtato siguto nyande julde den e wi direction regionale protection civile kasaraaji ngaddidi ko buri hewde e majji fu kabe jokolbe no hum kulubali directeur regional protection civile segu
on a reçu
accident ji sapo etati woni jubbali le region segu e mangal mudum fu yimbe debbe go barmi goto dali adna ko hewe dido kasaraji fu le ngaldure segu kan ko batti mudum wadi mo kasara lawo lati sababu mudum hakkune lamu segu e kono bugu wadi le ngaldure segu ne nyande julde ne jati kasaraji di buri fu hewli
la yobku d'accident
yimbe chapane jetto en jetto woni barmbe le kasaraji lawi le region kulikoro le yambereje julde layya o kabaru direction regional protection civile hokkidun koltindo wiide du protection civile wadi imadraji yaade notawade ko yaata debbe e jetti
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
fande bangal idi layani ben kadan no ben jogola gurdi wada le nokuji honno ben juwaru tum nyakay e banjangara yotari fa segu maram kulba hen dum fostan Ousmane Yal Bouli
do seguɗo illa jullugo e ñawtu ko e koye puɗɗi waddede modi baɓe koltimi wiide pata min gadda kasen ɗum ley misideji ɗi joni farde muɗum faɗɗede ni e tuundi min ko jiɗumi joomu en jorna ɗum tafon pati paɗɗire ni tan le boli sana ɗum ɗumgol mon toran himɓe ɗo tuba ɗo mi anda fu hono min gatta guri baali ɗi ko ɓuri yeeru fu himɓe paɗɗiran ɗum ni tan ley tuundi ɗo yuwar ɗo miɗen nawtoro ɗum wadde juldirgoy miɗen dokka ɗum du sadaka ɗo bañagara ɗo mawɓe amen ana jornannuɗo arande ka minen sukaɓe hannden guri baali ɗi e kulle goɗɗe hon ɗum en fuu e ley tuundi tan faɗɗete
en jottot faande kabaru idi ndi ben bangal futtigo golle yimɓe hewɓe on tumɓe ben yaata golle fifa sago mabɓe helen ɓeɗo famo keɗɗo ko heɓane mariame kurbaydu fostango Aly Cissé
ana wiye caggal julde natere tam jokkititto hay julde idi ne ka yottini aadiji mudum hakkune dawol hirsugol dabaji defu hebondirgol ko hewe alsaame em leede amendi ka fu ana noddano fewde e majjum ham kasen ka julde ne timmi golle yoni ko fuddita jonka bete immaade lende mudum hunde fu uraadum tidde fayto golle teto hore hakkile yimbe fu ele julde ne woni bande parking ayto motoji di darata fayto le bureau ngaji hala julde ne tam tetum so golidibe kembe warde golle mu emme yidi tiagal so hebondiri ayam ana do wondira yare to ardo mu em fa hebo yodum kanyundu yimbel gondube domde fa hajiji mu em hunte kanyu enka ana sefo nukule de fu kepube gondube domde bedo yimbel be huntugol hajiji mabbe habbi e mudum golle seeda ka so heba moderde le nyaloma ko otam gollirdi fu yimbe mudum narta hore mudum julde gonga ali imana ko amem holititta ga honono mbawbe hala holitiri wiide golle kanyum tam nafata bingel adama
dokkat ne kabarna hondi sokra tam fa sum tar bangal jam 3320 mo jodi application ci tammi bangal play store o seri watel meden magazine yotere meden cellay kabaru ben kuteji nyangul tew bonko hebenen fatum takku jo hejama yoga be keten fo tamu min lcc yo enkire jam
Yaloma julde yimbel hewbe kanyu en ka nyam fa jabbito tewu bali di wom e yimbel defobe dum wobbe kanyu en du ana duppa dum nyamde odo tewu no jabbitiri ana wa yottinde torda yimbel yogabe nona kay juude odo suka jokolle mom noddirta isa
julde weli jast ngom halem ngam nyam tewde chaado duppa do defodo fa ridan dum yonde water le hitane no ana fi no wasa nyamde dum no fa har ridwa duge bama safari ridugur jart sante ana sante
ko serte kanko isa wobbe kanyu en ka won dabereji di fihi fati deedi mu em doga sabi nyamugol tewu o
nyami tewdo ka ridon dogaade so min bam non ledde fati nyamde sa nyami tewu mu bella hewe mudum tampan san nyamde tewu fa ridum doga ngana bili sifa tewu mu nyamuda so tawi tundi alla tewu wajibi ridum doga san
hodum fu woni reddo gor docteur abdurrahman haydara docteur le fadna bi noddirta institut national de santé public wonko humpintin tamem do hen
la jare
reddugoru yo wattum neddo yihi nyegere e do gadara e bitido so dum yawti tati le nyorom to tawi dum no jam salasala mo tedif mu dum nabburi gramaji tame tati le nyalom ngaw sattude ma wasa sattude sabu jidi kay ko buri hewde yo no jom hebri nyamduji di mano o resiri nyamduji di no dum ne bandun en samminta reddugoru
donke andan be kabaruji bi le challal kaya holiti wiide reddugoru hana ko yebe fi sabi edum wayottinde bingel adama kuteje chattude e narda yembe fuube de dogoji woni mu em tinno yara ndiyam ko wayi fu
la premiere conséquence
gote kuteji di joku jom tada mun wasan tawrere ndiyam ne buri bonde e kabar mudum sabi so ndiyam ana yalta terde wara ko luntirse en wawla tata saw jotti jomun yalta hakillo yarrin ndiyam na jogi nafasane oro alhali dun hadan raf ndiyam li terde
déshydratation
re dogoru ledde balebe kanyindu ana sawra dum sanne miya fayoto yoroso chawrobe balabe gombe tum be kanyu endu holiti wiide wom e ledde ko jogi tum jokkudo dum ka fu kanyu reddo gor serti
kono goli ko ni ambe afrate
chawra reddo goru bangal ledde balabe so chondi so jammudo ngil adama nyamdo tundi sike wala reddo ma dogon sabino nyawuji kewdi andara ha ko kunje ka unon be dan hen ibe sede jammudum denno ajiba dum fatta dura jibi ko fa gasi den ciwa jondam teddo ada yara noto sababu dande reddu gurdu
le saha lede amendi le cercle jire naybe gombe tumbe kanyu endu wom ko holiti to wiide sa a jokki ana hada reddu gor nangude ma fayso a nyami tew fa jabbiti to woni ko sedo to be do rewbel naybe
ga amen le saha lede ndi sibale de balebe min jogito de min jillata e sikoro e kanye biski muso fasere galwatu sa dekima nyami tu ayran ka dan seda dun dun hada reddugur ka soni redduma dugi arintinan ledde balebe e kosa abeda hen dandi e lamdom heda ayra dun sere sere de nyalom ofuf reddugur ndu dorto
haya dunki andan be kabaruji bilide challal kanyu e ya ananarda jamande fu tinno fati yebo reddugur sawre dum no han sawre redu e benarda yimbe do defa tew o fa benda fa pat nyama dum no jabbitiri dum fadi hala nyamdu e hore halel tafum be tinno tew mo mi garto fa be defa oka tawa ana laabi be lota juudel mabbe du fa laaba.